nzima kule kona. Ngifuna ukukutshela ukuthi inkosi bekhona ukuthi bekubhekile. Namhlanje ngithatha leli thuba. Ngifuna ukukutshela ukuthi
kubobo kubunzima odlule ku kubobo kodwa inkosi mama ibikubhekile.